trendybeats.com.
Yeah. All right. Yeah. Yeah, what's up, homie? Spirit the jungle, pesa kauni somi. Tafta ela wish, kama donu, taish, measure you lonely. Mano kiona QVP, ato kiendo kwa wa aya bila buku mbila upona, uponi. Takula za usta za usoni, domo ngei sana la dosa mimifukoni. Kuta demu mtani kwa kubatani, amesha jitu pio, kimshike, don't touch me, you don't know me. So please, you don't know me. Sio, no kwa pongo tufaida, no kwa pongo tufaida. What's up, you don't know me. Kukumbia, 20 kilometer, 20 kilometer. So please, you don't know me. Kuna vita ya kitusi na kihutu. Panga sija noa nina panga butu. Nimetoka kule tungi nipe supu. Wana kule bata wajui bei ya kuku. Ivi gana tu silikona club umekesha. Love rungu vingi da bro sina pesa. Squeezing paka mama di hood now under pressure. Mi baby yao kia kutekwa na wenye pesa. Brother hona pesa funa taka baby kali. Nataka baby kali. Brother hona pesa funa taka baby kali. Hona mtungi hona mtonyo awapi. Come body, come body, so please. You don't know me. Still no wapo kwa tufaida, no wapo kwa tufaida. What's up, you don't know me. Kukongea tungi kila mida, tungi kila mida. You don't know me. Still no wapo kwa tufaida, no wapo kwa tufaida. What's up, you don't know me. Kukongea tungi kila mida, tungi kila mida.
Wazungu wakisema TMZ, hiyo ni mari team ya Mayweather. Na sisi tukisema TMZ, na sizo mtonyo atona feather.
More music on trendybeats.com.